никогда. Аде дава ирандиза, басека няма да ванга квинжира. Яву дага куримбука, пака бигири мечино, пака мудиру мусази, пати джани вишавака.
Няму дека не минжире,
умпуде
и се дея куримбука. Namne muzabyibonera kuki se mwari ndagupfa
kandi
Imana yababuriye yamu neka nimwinjire
umpuje
ise ngiye kurimbuka ukwegere kiri imbere
nshuti
ntibisaba bishoboka namwe muzabyibonera Jinse marinda gufa
kandi
Imana yababuriye
Se ibitereko basheshe bashaka kujya mu nguge ariko nibyari bigishobotse igihe cyari cyashize bageza aho bifuzaga nibu isaha imwe gusa ariko bibi by'ubusa kuko nyuma igihe nta gihe
Neka nimwinjire
umpuje
ise ngiye kurimbuka kukwegere kiri imbere
nshuti ntibisaba bishoboka
namwe muzabyibonera kuki se mwari ndagupfa
kandi
Imana yababuriye yamu neka nimwinjire
umpuje
ise ngiye kurimbuka Namwe muzabyibonera kuki se mwari ndagupfa
kandi
Imana yababuriye
Niyanze kubona
namwe murabyiyumviye kanda gapfa kaburiwe
imongo
mureke twisubireho
haracyari
byiringiro ubwo tukiri bazima bite kuby'Imana ivuga
yo yavuze
natwe tutazarimbuka nyamu neka nimwinjire Isengeye kurimbuka kukwegere kiri imbere
nshuti ntibisaba
bishoboka namwe muzabyibonera kuki se mwari ndagupfa
kandi
Imana yababuriye nyamu neka nimwinjire
umpuje
isengeye kurimbuka Shoboka namwe muzabyibonera kuki se mwari ndagupfa
kandi
Imana yababuriye kuki se mwari ndagupfa
kandi
Imana yababuriye kuki se mwari ndagupfa
kandi
Imana yababuriye kuki se mwari ndagupfa
kandi
Na yababuriye